yako ya zamani ma yatabasamu usoni, ulifurahi ulipotazama. Sauti yako na tamani ulotani tulotaniana, kinachonumiza kichwani uliyapotanipenda daima. Yako wapi mapenzi ya mwanzo uliokuwa nayo kwangu? Mbona sasa kukicha mizozo? Nini shida kipenzi changu? Siri za ndani zimekuwa matangazo, unatangaza kwa walimwengu. Eti kitandani ni sina uwezo, sikuridhishi kwa kazi yangu. Nikikuongelesha matusi, nikikugusa hutaki, nikipiga simu hushiki, ukishika naona nuksi. Nikikuongelesha matusi, nikikugusa hutaki, nikipiga simu hushiki, ukishika naona nuksi. Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini nikupigie. Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini nikupigie. Nambie, nambie, basi nambie, 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 basi nambie, nambie.
Mwenzako nina moyo, sina chuma, maumivu nayapata kwangu kishikilio. Bila wewe siwezi hata nukta, tafadhali nipe sikio, nisikilize mwenzako nateseka. Usiwasikilizishe redio, wakapata cha kusema watabwata. Kumbuka mitanda nawe ni pete, pete umevuka napata shida, sina nguvu ya kwenda kokote, kazini lawama pia nashindwa. Kwangu huzuni imetanda, mwandani wangu umetenda, kuja kwangu umedinda, usione ajabu ukijinyonga. Kwangu huzuni imetanda, mwandani wangu umetenda, kuja kwangu umedinda, usione ajabu ukijinyonga.
Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini nikupigie. Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini kupigie. Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini kupigie. Nambie kosa langu nilijue, nijutie kosa langu, magoti chini kupigie.